sappo e jitti lewru septembre hitande 2022 sakiraaɓe keɗiɓe min jowti omo sanne heɗade studio tamani mi wondi ɗo e Oumar Waygalo. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu fuɗa Cissé.
Waygalo, hoɗum jogorɗa sakiraaɓe amen ɓe hannde?
Sembe kabaruji ɗi anni en kalan kabaru urdi ɗum woni Aly Cissé ko heewi sukaɓe ɗo ɓe kurtaki ɓe fof ne jippi nawtirade ɗum sanne ɗum e tawede fof kamɓe andanɓe kabaru neɗɗo akono wori le leydi meɗen ndi ɓe mbi suka so naata e dewgal hana nawtirade urdi. Caggal muɗum en jaran fa to kayto sukaɓe wonɓe toon ɓe ɓe gondi e famminede yalono ɓe kaani sakkirade ɓe kayba koye mabɓe du ñawuji keɓteɗi e lende garen timminiren ɓe mbirki sembe canɗi.
Waygaro, min puɗɗiran kabaruji ɗi e halde haala urdi ɗi sukaɓe rewɓe ɓe naata e cuuɗi nawtorto.
Awo fo e fewi Aly Cissé le on ɗo wattu fo kamɓe andanɓe kabaru neɗɗa ko kañum fa yetto yo andanɓe kabaru fina tawaji meɗen fo ɓe mbi suka debbo so hurtaki hana wattude wakkati fo urdinoɓe kollitiri wiide fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Yali Bouly.
Ko ɓuri hewde fo rewɓe hurtiɓe nawtorto urdi saabi ana jogui nafa sanne ka ɗo gonɗen hannden ɗo. Surbaɓe rewɓe hewɓe nawtorto urdi tawe fay kurtaki ɓe kolliti saabi heɗum ɓe gaɗirta ɗum.
Yogaɓe holliti wi debbo mo hustanaka hana surtunde gowe, minge mi hoolaki haalaka, saabi so a lalniki a uuriki hen gowe, nokku foti ƴaɓɓiɗa yimɓe yeccitton ƴeewe saabuɓe faman ana uura sanne.
E wi o debbo goto dokkowo hakkillaji le dewle mbiɗo pata inde muɗum haale wala fukko sendi hannden kurtiɗo emo hurtaki. O holliti wiide yettinde hoore muɗum no yettaki moƴƴa saabi eɗen wawi wadde kutteji dow mabɓe.
Sona heɓe duuɓi yogaji antun a hursanaka a hana urde gowe, ɓi debbo kolata hani wadde ɗo ɓuuri moƴƴude. Gasa hursanaka sona sele urade gowe ana jogui kutteji mawɗi saabu an wanata saabe tiɗna dewgal ma.
O dokka o hakkillaji le dewle ana darta e haaɓuɓe rewɓe cala wadde golleji yogaji inniraɓe du tinno e muɓɓen hokkude ɗum ɓen hakkillaji lobbi.
Min kotiran kayi Waygalo, fami kala haala ñawuji keɓeteɗi le lende
altinere ƴaɓɓinonde kamɓe sukaɓe jokkolɓe wonɓe toonɓe kañe fa yetto surboɓe wonɓe le oɗo nokku suka e mawɗo fo yamɓe pamminama hono kabaru ñawuji ɗi gorri fo fota ñawuji keɓeteɗi e lende kañe e fijirde ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Yali Bouly.
E wi Dawda Diko, secrétaire général fedde noddiretede e région des ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale to kayto sukaɓe fo o ñaw ɓuri nangude. Holliti wiide nde jonde waɗan fa ɓe dokkidira hakkillaji hono o ñaw haɓirte.
Sukaɓe jogolɓe ko heewi hannen wawa jantude yesso mawɓe ɓe, ɗum saabi hanne somi joƴƴin o e réseau yalla sukaɓe jogolɓe kañ e mawɓe fo ana hokke haala le fedde amen ko entité IST.
Hedde sukaɓe jokkolɓe ɓe kolliti wiide ɓe ɓeydirege faamu ley nde jonde gumaniide noɓe keɓirta ndenagu e o ñaw.
Mi heeɓi nafa sanne li o gadade ko heewi e meɗen ana wawi heɓɗo ñablaji banggal wondude debbo tawa andina ɗum. So a heeɓi neɗɗo ko hollitite laabide hanɗa jokkude muɗum, mi e miɗoɗa hannden ɗum yo hunde tentere ko neɗɗo hani ɓamude soobe.
Mbeccintinde wiide o golle ana faawi dow projet momentum USAID itti jawdi muɗum dow immadara PSI. Ɗum wonno ko Mamadou Samba Diallo heɓine studio tamani ƴiwde kayi.
Ɗum naɓata e yewtere amen minimagi. Waygalo, yewtere amen minimagi yontere nde ana fawi dow kadoji ɗi jiɗodirɓe hokkodirta.
A wofo e fewi ɗum e tawede foli tawede farde mabɓe natude dewle ɗeni ɓe mbeɗidiran kadogaji ɗi. So ɓami fa gorko ɓami debbo na, so ɓami fa debbo o naati ley suudu muɗum fo yama ɗiɗo kadogaji ɓe darnan ɗum. Ɗum jenariji kañe ko nandi e muɗum Aly Cissé fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Yali Bouly.
Hokkude kado mo sabbi eɗen jeeya ɗum sanne, yimɓe yogaɓe ana jokkina ɗum jaati fay caggal kurtugu.
Hokkigan kado ko heewi fandan dewgal amen ga waɗede. Caggal dewgal ndu o waɗdegan kulleji kewɗi. Min joni suɗɗo o ana miili waɗde ka kadoji ga o wala bowɗo sanne. Min watti fo somi kalsi min sodna kulleji goɗɗi mi welna ɓerre ma.
Ka no eɗum sela ley dewlo yogaje sini kurtugu waɗɗi worɓe yogaɓe kolliti saabi heɗum baylitirta tagu.
Fandan dewgal amen ga waɗede on hokka kan no kadogaji ko heewi ngal cegal dewgal o darni ɗum. Min moɗɗam ana hokka kan kadogaji ko heewi noon gal geddigi dewgal waɗa hunde fokkata kan kasi. Ko heewi e rewɓen ana mettan ɓerre amen sanne. Ɗum waɗi so min kam yiɗa waɗdeɓe kado jaati.
Madame Jabate Fatoumata Diombana yo dokkow hakkillaji le dewle e wi makko jingu ardi le dewgal.
Hokkodirre kadogaji ana moƴƴi sanne. Sukaɓe rewɓe ko heewi hannden joni bowɓe tan ɓe yiiɗi, worɓe ndu ko heewmu en kulleji tan heelirta sukaɓe rewɓe ɓe, ɗum wala hunde ko moƴƴi.
Timmode o dokkowo hakkillaji holliti wiide sukaɓe ko kani daranade arande yo hokkidirde hakkillaji farde muɓɓen suɓade dow teddinde nesuji men.
Waygalo, hellota tariki amin nyaloma hande o min gara min kala hala demokrasi jambintedo le adnar allandu sappo e joyi lew septembre hitane fu
mi citete wiide demokrasi nati le leedi medin di sise ile hitane 1991 ciagal mudun den wotteji ngada le leedi medin di dubi chapantete go ciagal ko demokrasi nati le leedi medin di taykiti tobe kay kolliti wiide dum feway non kanko noddete Allah Hadji Seydou Patrice Dambélé o hollitiri wiide o wi sa ƴewi demokrasi meden nayriki bangal hono tubako en gori nyaloma hande non kedden ko sifido hen
l'avènement de la démocratie tel que nous la pratiquons
kabar démocratie honno mi nyimminta tubako be yo kasara modo jati wonande bibbe leedi mali yidun jogola karnuuji kewdi yo tan sabbi min jidi nyimminde be latari hono be ngurrini sona dun kay leedi mali ndi a jogi démocratie mudun gilla boyi le gelle galleji meden fuf soni mi nyimminay non kambe toku be hande tawon non en jirwi sanne bangal mudun honno holti non Seydou Badiankoate yimbe ana yago non ana hula non dun wujude ka hande wana fe non wurri yimbe hulata njagata ko bamde ko jeya yimbe hulata fe dun wasude yaade hinade golle mabbe tawe kambar dun be jobete
de ne pas aller au boulot alors qu'ils sont payés pour ça
dona wata en bilki sambe chaldi rewbe le mali piobe basket be ana australie fa fiya coupe du monde kando wadde to nogay didi lew septembre yaade go lew octobre garo
awo fay fi alisi se jaga boule mali e be le groupe b holli tan weddo be puddam pide mabbe de le 22 septembre o le nogay didi lew septembre dum be garabe pewto ton e japon ciagal mudum be garabe kibindira e australie leedi gondude silminde ndedo jambere be mali hani fidudo wobbe kasen be won france serbie kanye e canada wattu jono hono tekiti tobe ko nayri bangal ballon be djago boule mali dan baawi hejjude rumde afrique de no odo golle worri sabbi debbe jogi ande lon kanko drissa nyolo holli kriide ke ko basifi do hen
soni on technique o equipe on tawan hone sugabe robe wabe ballon le mudde sanne mi amma misali jeneba jay en fawertan hone morla makko maya touré ka kanko kulwali be fu ana wonde fiide dabrije hannen yalla be sugabe robe ana heba darorga mangal le de firre o equipe hannen sugabe rebo on makko be de dari e darne ko faabtobe hebde daroga mangal le firde ballon basket andanga jogili hande nga kay bobde de ben wa yewde facce gan lede mi wadda trofeeji mawde nanana mudum pul mabbe wonle mudon ana tiidi ben han habbe cece mabbe fa handen be wada golleji lobbi ko welta bibbe leedni fu sabe homa fu handen ana jodniri hebde jabi lobbe e de firde ballon
cintinde tan wiide leedi malini tan woni leedi wotiri le runde afrique gondo e galdo kawrtal sappo e jeno bobo equipe ngay sappo e didi wonle mudum waygalo do mi kaddata hande kay e kabaruji amen
en biyan tan en joti on heɓi ɗo en ɓeɗo ɓe gooni le mali fo e mangal muɗum Ali Cissé jaafe nokkonoɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o grendan wara so lawɗo jeɓi